Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Keɗe kabaruji amin fulfulde ñalawma hande o aljumare capantati e go'o lewru décembre jetti yamre jaɓɓirima silimaji capanɗe nayyi e joyyi nder maison de la presse Bamako. Ngal woni journal meɗen cakkiti tongal e hitande 2021. Sembe kabaruji ɗi anni batu balɗe nayyi o timmili nokku noddirteɗo CICB alkamisare nde kono ayri bangal haalaji ɗi fo wattu joni ɓe mbi ɓe garan taɓede ko yata haalaji temeɗe joyyi ɗum woni ko daɗɗa toon koɓe kani tabade ley duuɓi noga e joyyi noon ɓe kollitiri wiide. Kanko président Assimi Goita wakkande mo amno haalande o waɗi noddago fewde e seddiya o tinno faabo leydi Mali ndi no hanni tabirade ɗiɗo golleji yalla wottiji laaɓude ana gaɗa ley nokku o. Sukaɓe jokkolɓe kañe rewɓe alfa yetto mallinkoɓe wonɓe joola tawnoɓe le oɗo batu fo kolitiɗi bertiki dow hen sanne gaɗɗi noddago fewde laamo tinno tabo ɗiɗo haalaji kalaɗi toon ɗiwo noon sembe kabaruji ɗi min jogini on ɗo betande ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Oumar Waygallo jooɗiɗo microji ɗiɗo kanko noddirteɗo Nuhumu Djiro won to ɓoggi jamɗe to batu balɗe nayyi o timmi keñen alkamisare ley leydi meɗen ndi wattu joni ko yata haalaji kewɗi kalaɗi toon ɗi ɓe mbi ko yata ɗati du temeɗe joyi woni ko daɗɗa ley oɗo nokku noɓe kollitiri wiide ley hen ɗiɗo ɗati fo ɓe mbiyan hani tawe ley duuɓi noga e joyyi garoji ɗi so lanɗo jaɓi noɓe kollitiri wiide hono wori Mamadou Sama Seku.
Ɓutugol addardu baali politique ɗum cangol hoore ñiɓɓugol ko wiyete sina kañe cour de compte e sarewol nogol hoore ittugol président illamu soni o yeddi saria ma o yeddi kongol lollirgol serma on ɗiɗo yilaji goni holitaɗi ñande alkamsare nde e ley muɓɓugol joɗo haalaji yewtagol leydi ndi harɓe ɗiɗo joɗo haalaji ɗi jeeli dun mallinkoɓe gomɓe caggal leydi gartane hakkilo banggal wuteji député en. So banggal kabaru ndenagu holitama fusugol kala guɓe lollirɗe milice kala hiɓɓinɗo duuɓi noga nane wajibe e larme officier suprême ɓeɗun jaaha ɗo wolde waɗete kamɓe heƴaɓeɓe yilla mabɓe yo kasin huncangol hoore sariyaji nokkoɓe kabaruji e ley wattangol hakkillo yoppitere e ley golle o hultama ɗum wiide ana hani sariyaji fina tawa ɗi ƴewte banggal ko wiyete kurukan fuga huncande ɗum hoore dendiragu kabaru junnugol transition o walla feli susliji sappo e tati ɗi ka noon ɗum laatigue ɓerde haalaji ɗi yimɓele hewɓe jelli yo wattu transition o junnire hakkude lebbi jeego yaade duuɓi joyyi e ley muɓugol guleji ɗi jamare nde holti jaati weliyanku muɗum ndenno yila mabɓe yo kala ko hawra dow muɗum golle no haniri.
Kanko colonel Assimi Goita o keñen o waɗi noddago fewde ɓiɓɓe leydi Mali ndi fo holliti ɗiɗo ɗati duu ƴewete yalla hono ɗi kani tabirede le ko warta koɓe garan daɗɗude dow hen heeƴo heeso o waɗi noddago caggal muɗum fewde fedde seedi yahode tinno faabo leydi Mali ndi no hani waɗirde wotteɗi le nokku o keɗɗa mo komo sifi dow hen dow faccitago sitan siɗi ɓe
le fuɗɗode ngal gollal jogaɓe hollite arandere muɗum wiɗum wawa waɗede no ga huncugo ngal gollal hannden yo le bowɗe ɓiɓɓe Mali fo heɓa hollitude haqqilleji mabɓe e huncude torraji leydi Mali ndi ɗi batuji fuɗɗama ko yata jonte tati hande mum ko ɗi timmi ɗum naati hunde mawne junga mallinkoɓe joɗiɓe jantiɗi le o wakkati torraji fo ko wolle leydi nin kayne torra hani huncirede ɗo fo ko hollita nde ɗi batuji waɗade ɓe holliti so walani torraji mawɗi wone leydi hunce famutine ɓiɓɓe leydi ɓe hannden wi caggal batuji ɗi waɗama laamu on du wana waɗa imma daraji mawɗi badde saraji haala leydi batuji waɗadi baddi leydi yimɓeji salɓe wattere koyeɗe eɗi batuji famutineɓe fa hannden wi o batuji waɗa yalla ɓiɓɓe leydi fo antodura hokkodira juuɗe joɗo kalla kowrado goota yalla huncina leydi yaada yesso wi leydi so huncama ɗum ana nafa badde leydi fo e dam muɗum caggan hannen laamu hakkodiraji on waɗa imma daraji mawɗi hollitita charti mo hakkileji holla ɗi batuɗi saraji muɗum warta batele muɗum yalla dien e deejaɗan heɓele leydi malni mi salmina hannen fedde entité no communauté international ka e fedde seedano fo e dam muɗum de faabagol mabɓe leydi malni le o wakkatiɗ allah mbiɗe wullito e fedde seedano fa hannen tinno faabo malni nde taƴigon dabari wotigaji hanɗi waɗede mbiɗe noddaɓe ɓe tinnoɓe wara ɓe kokkodira juuɗe yalla hunde fo saɗi ɓiɓɓe mali hannen ana heɓa waɗe
changement et de développement harmonieux
haalaji kalaɗi toon fa yetti ñande alkamisare nde fu ƴewtiti yalla hono ɗi kani tabirede noon kanko noddirteɗo zeni muulaye goto e laamir ɗiɗo golleji o hollitiri wiide o wiile ko warta ko du fedde warano joƴƴinede hannde ƴewtatno ɗiɗo kabaruji worri ka hannde huncande hoore kala kabaru no golleji ɗi gorri ka fa hannde ɓe kaala hono kabaru fedde nde worri yimɓele han ɓe tawede ley hen hanɗo suɓaade ndeɗo fedde ɓe mbihi kanko laamir laamu hakkundejo hannden o colonel Assimi Goita. Ɗiɗo kabaruji fo ɗo mba heɓde dow beme ame ande toon noon gabbi do Facebook kañe Twitter studio tamani caggal ko batuuji ɗi ngaɗɗuno le créduji ɗi so ɗum waɗi le région ngaji ɗi wattu joni ɗum waɗi ɗo Bamako ɗo fa ɗum timmi wakkandi timmano nde du kanko laamiɗo laamu hakkundejo kanko adno ɗiɗo golleji pelle politique en kewɗi ana gonno tan fa yetto e yimɓele humniɓe kabaru dinaji kañum yimɓele humniɓe kabaru leyɗele goɗɗe wonɓe leydi Mali ndi kanko Assimi Goyta o wi ho waɗa ono watta fo yella ɗiɗo golleji an tabe fa keɓen famtare fa hannder keɓɓen Mamadou Sama Seku
sabu ɗum ko kanko hoore transition o naati ko o bismirama kelle e jettoje kewɗe e ley ɗum woni ko colonel Assimi Goyta ɓami haala holtinde nafakaji ko hawra e dow muɗum ley ƴewtago leydi ndi banggal tiyallaji kewɗi ɗi e ley oɗo sal kewɗo jama Assimi Goyta honno ɗum wowirini ana ley saya makko haɓitiɓe o litti jaati kasindine ɗiɗo joɗa haalaji e kala ko hawra e dow muɗum yalla hewtude leydi Mali ndendi colonel président holliti wiide ɗum sirtiji memaɗi ɗi nafakaji mabɓe na kewi sanne le kabaru jogole laamu ndenagu jam e yirwere kanake leydi ndi sakiti yettude sanne kedde annaru ndu e sedawu o darri ɓe ɗum fabade leydi Mali ndi e ley landinal wuteji hantiɗi wattuji muɗum tongete fay ɓoyata
kamɓe ɗum rewɓele wonɓe tomɓe ɓe kolliti wiide ɓe miltiki sanne no ɗiɗo golleji waɗirinoɓe gaɗino dango kamɓe du fewde laamu koɓe leydi Mali ndi tinno paabo ɗiɗo golleji keɗɗemo kanko Touré Fatmata Tandina kanko laami kafo to Tumbuktu ko mo sifido hen do faccitago Mamadou Sama Seku
balɗe tati ɓe gaɗɗi e ley golleji ɗi min mila wiide caggal ɗeɗo balɗe tati ɗe ko hawrete e dow muɗum ndenno min mila wiide caggal ɗeɗo balɗe tati ɗe ko hawrete e dow muɗum latto jaati yilaji jamare nde min ka e dow darande an debbo komi ɓuuri foof taykade oɗo kabaru o ko yoko mimi haala sérewol lolilngol 052 ko dulla wiide golɗo sérewol ñiɓama gila hitande 2015 ka faɗo gonɗe ɗo ngol golla kono handiri so banggal wuteji ɗi ceɗele ngala ka noon banggal nomugol kay min keeɓa fewi saabu amen ndenno ɓe gattano on nokku hakkillo ko golla joni ko yo jikka mawɗo jaati mimi haala heɓgol golle e ko nande muɗum ndenno ɗum foof nawalto sababu yirwinde leydi ndi
huncande hoore ko nayri banggal jande kaña heɓande sukaɓeɓe golle ɗi wonno haalaji kewɗi sukaɓe jokolɓe kalno le oɗo boto wattu joni ɓe mbi eɓe jeeli yela lobbo yella tiɗallaji kowoni le leydi Mali ndi tan heɓene jogola keɗɗemo kanko noddirteɗo Moussa Djekite ɓurɗo entrede naabi o yo kanko laami sukaɓe jokolɓe walli fittoɓe dewte le leydi meɗen ndi komo sifirdo hen to faccitago Mamadou Sama Seku
timeji ɗimi tewtata ɗi yo e dow inde sukaɓe ɓeɗo ko ɓuuri hewde nayi yeɓe sanne ndenno weltare komi keeɓi yo komin mbawi omde haala hollitinde himmeji amen no fewiri ndenno miɗen gikkani ko warata ko yama weltere hakkillaji eko nande muɗum fewti joɗa haalaji ɗi yo heɗintinde kullentireji kewɗi ila amen yalla tiyalaji kewɗi no hunkene hoore
kanko ɗum woni laamiɗo pelle yimɓele looƴaɓe wonɓe ley leydi meɗen ndi o holliti to weltigili oɗo golle sanne hono gaɗaton o le majjonduɓe mbiya ɓe jeeli hono ko nayiri banggal juutide laamu hakkundejo o ɓe jaltina dow hen duɗɗati wakkandi nde woteɗi kani wadde ley leydi meɗen ndi keɗɗemo kanko noddirteɗo madame jimine hatuma gakkoyo kanko laami fedde looƴaɓe wonɓe ley leydi meɗen ndi komo sifi dow hen to faccitago Mamadou Sama Seku
so minen yimɓele looƴaɓeɓe kay ne wawide himmeji amen ɗi huncunama hoore ley kala sisleji ɗi kabaru looƴaɓe memama hakkillaji amen tewtama e majji min noddama banggal joɗa haalaji ɗi ley commune ngaji cercle ji région ngaji fay kañ oɗo bato mawɗo o ndenno holtine tan fay goto yiltaka gila ɗum fuɗɗa fa joni no mila wiide huncangol hoore kala ko hawra dow muɗum ɗum latto noon sarewol dow kabaru looƴaɓe ɓamama heddi tan ngol golle ndenno mi weltanke sanne ɗiɗo joɗa haalaji ƴewtagol leydi ndi
hollitinde wiide wattu joni hono ko nayiri malinkoɓe wonɓe joola ɓeydu ana gonno ley ɗiɗo golleji ɗi balɗe nayyi gaɗɗi toon ɗi ɓe iwri ley tatteji ɗi fuuli adunaru ndu ɓe gaari ɓe jottiki ley nokkoɓe kollitide haalaji kalaɗe toon ɗi an nangi hakkille mabɓe sanne keɗɗemo kanko noddirte Abdoulaye Dombiya yo kanko on jottino kabaruji malinkoɓe wonɓe ley leydi France ndi komo sifi dow hen do faccitago sitan sidi ɓe
haqqileji foof mo holliti ɗe ɗi batuji ɓe ɓamir ɗum soɓe minen malinkoɓe wonɓe caggal nde mi woni torraji mawɗi ɗimo holliti ɗiaoae hande torra ko hewta amen e leydi kanko hewta amen e caggal leydi mbeɗe mbila hannde kabaru so heewi haala muɗum haalam ñalan hande mbeɗe tiggi caggal o batu hunde fof hollitaɓe en laamu on ɓamiran ɗo semme batta saraɓe haalade so ɗum waɗama mbiɗe tiggi Mali yaltande torra woni kala muɗum hannde ga batu on kay natmi weltare mawne sono haalade goo ɗum tan wawmi haalde
sijo tamani do faba muya gouvernement leydi Suède Danemark Suisse et République Tchèque et Union européenne
aywa sakiraɓe no mbirtenno to so mboggu weli ɗum yoni ɓilede ɗo garte haddude ɗiɗo kabaruji ñalawma hannde no hollitindiɗo mbawi heɓude ɗi fuddo beme amen ande to gaɗan www toɓɓere studio tamani toɓɓere org no noddiddo oɗo numéro viyamo maire maire 37 321.